walipewa fedha waseme kuwa wamemuiba Yesu, wamemuiba Yesu. Tukiwa tumelala walipewa fedha waseme kuwa wamemuiba Yesu, wamemuiba Yesu. Tukiwa tumelala yashangaza sana walinzi kulala lindoni
ayabu
uangana hila wala havikufanya kazi kaburini hayumuka fufuka. Yashangaza sana walinzi kulala lindoni
ayabu
uangana hila wala havikufanya kazi. Tufurahi Bwana amefufuka. Kafufuka vigelegele shangwe tumpigie Bwana haleluya Bwana kafufuka. Walipewa fedha waseme kuwa wamemuiba Yesu, wamemuiba Yesu. Tukiwa tumelala walipewa fedha waseme kuwa wamemuiba Yesu, wamemuiba Yesu. Tukiwa tumelala yashangaza sana walinzi kulala lindoni
ayabu
uangana hila wala havikufanya kazi kaburini hayumuka fufuka. Yashangaza sana walinzi kulala lindoni
ayabu
uangana hila wala havikufanya kazi. Tufurahi Bwana amefufuka. Walipewa fedha waseme kuwa wamemuiba Yesu, wamemuiba Yesu. Tukiwa tumelala walipewa fedha waseme kuwa wamemuiba Yesu, wamemuiba Yesu. Tukiwa tumelala yashangaza sana walinzi kulala lindoni
ayabu
uangana hila wala havikufanya kazi kufufuka. Yashangaza sana walinzi kulala lindoni.
Ayabu.